Wahayu Yahaya dow Yesu Almasihu. Wahayu Yahaya surawol arandewol. Nde e deftere ende sawi wahayu dun Allah hokki Yesu Almasihu gan o holla mashube mako ko wadata nako nebi. Yesu lili malaika jo mudum to mashudo mako Yahaya gan o wi'amo fi dun. Yahaya wi'i ko dume dun yi'i do wolde Allah. Eko Yesu Almasihu wi eko wadi. O barki dinado, neddo jangano wobbe dun habaru dun annabaku. Ndembe barki dinabe, nambe ko winda nder deftere nde'e, tokkande. Gansharel ko fi dun wangata badake. Mi Yahaya, emi winda na tokkube Yesu wombe nder garije jo wedidi, nder leydi Asia. Alla gondo joni, endenno, edo o Yeso. E ruhuji jowedi di gondi Yesu jodor gallamu mako. E Yesu Almasihu. Shai duju Alla mo gonga. Barki dina on. Hokka on jam. Yesu artudo ummaki daga maide. Kanko woni lami do lami be duniyaru. E moidi en. O hisni en daga hakkeji meden. Barka ijam maide mako. O wartiri en yimbe mako. Ardi be dina. Kuwano be Alla nyako mako. Mangu elamu tabbita to Yesu Almasihu ha abada abadin. Amin. Ratung emowara nder dule. Komo yi ay muhama e barbemo. Fu yimbe duniyaru mboya e gangartol mako. Gonga du waday. Amin. Alla jomirao jomu bawde wii. Min woni Alfa. Min woni Omega. Wato futode etimode. Kanko woni joni. Endenno. Yesu doo. Min woni Yahaya bandirawo modon der tokkuki Yesu. En jara torra gan en yimbe der laamu mako. Amma o hokki en berde munyal. Du yari ya leedi gondi shaka ndiyan. Bi etendi batamos. Gan mi wa'ajini wolde Alla. Mi hokki habaru Yesu. En yalde alal. Ruhu Alla jippoye do an. Seinam mi wonde hononde shembinde gada an. Bo duduki luwal. Hononde den ewia. Windu kongida ander derewol. Lildana kaute tokkube Yesu wombe der garije jo wedidi wato be Afisa ebe Samirna ebe Birgamu ebe Tayatira ebe Sardis ebe Philadelphia nden ebe Laodikia sei ngaili timi gammi ametanay doyan e waili takian sei ngimi fitilaji jo wedidi di jinari shaka fitilaji dimbo mi i goddo bo bi neddo e mo borni kolte ha koyde e motadi tadorde jinari to gabare mako hore mako e gasa mako e ranni tarbo hottollo tarbo nyalal dengite mako bo demgal hite koyde mako e delkito bo jamdi boderi bolinaandi goggaandi dun defi der hite wa ildu den hononde mako bo holo doggudu ndiyan e mo jogi kode jo wedidi e jungo mako nyamo kafa hi welki kondu e wuttudu e wurtoyo diga der hunduko mako Yesu mako boy delkito bo nange shaka nyalawma. Ndengi momi, sen janumi Yesu mako bo maido. Amma o yowani anjungo mako nyamo, owii. Tahulu, min woni arandejo, min woni shakitido, min woni moyonki. Ndenno mi maino, amma joni emi wodi yonki, ha abada abadi. Emi wodi la mudo maide, ndeng emi wodi la mudo lahira. Rindu kongida. Ko wadata joni e ko wadata do Yeso rama anasirru ko de jowedi di de ngida e jungu an nyamo nden e ma anafitilaji jinari jowedi di ngida ko de jowedi di den don goni malaika en famanobe kawte jowedi di de tokkube an nden fitilaji jowedi di din dombo dun kawte den
wahayu Yahaya surawol didabol nden o wi iyan Windam malaika jo kautal tokkube Yesu wombe gariri Afisa wi uki. Min jogido kode den don jo wedidi e jungo nyamo. Jaho shaka fitilaji jinari jo wedidi nin don. Emi andi kude modon. Emi andi on kuwi na sedda. On munyi nder torraji din jaroton. Emi andi on pijanta kallube. Nden wi obe ko e mabbe be lilabe. Amma na dun non. On pondi be on tawi be pewobe. Emi andi on munyi on natti torraji kalludi gam am nden on shomayi amma ra ko woda dun nangirmi on
on ali yidde nde godu no don shiftore ko jofu no don tube ngadon ko ngadai no don denno tonano mi waranai on mi itta fitilaru mo don to ndurasa seyni to on tubi amma on ngada fi go boddum on ganyi kuude ni kola tanko en nonno ganyirmi kuude mabbe fu godu do noppinanoji nana ko ruhu Allah wi ata kawte tokkube Yesu fu kebudo jalorgal mi alaymo o nyama bikkoy lekki kokko yonki wonki der gesa Allah ndem windam malaikaajo kawtal tokkube Yesu wombe samirna wi uki min woni arandejo e shakitido mayunodo joni e modi yonki e mi andi torra kanjaroton e mi andi on galana amma on diskube e mi andi hala kalluka kayimbe metata do modon rioobe be yimbe Allah amma na dun non be yimbe sheidan to on kulu torra kanjaroto yeso do on raddun sheidan siriya ke mabba wobbe modon der suudu shural gandum fonda on on gada e balde sappo on jara torra kalluka amma joge ko koli don ko du warai on mimbo mi hokkay o yonki kanki woni dokkal hebuki jalorgal modon fu godu do noppinanoji nana ko ruhu Allah wi ata kawte tokkube Yesu fu kebudo jalorgal mayde didawre mematamo wato onattintake hite nde winda malaikaajo kawtal tokkube Yesu wombe garire birgamu riuki mi woni jogido kafa hiwelki to kondu e wuttudu e mi andi to jodi don on jodo to sheidan lamoto fu e non on gada ko bimi on on alai hola kiyan konde du wari antifas ga ajin do do ammo gonga amma e wodi fi sedda dun nangirmi on e wodi wobbe der modon tokkube ekkitinol balaamu ekkitindo balagno wadirta israilan ko en gada ko woda be nyama ko dun hirsani allaji fewre be gada jenu numma on godi wobbe tokkube ekkitinol nikola tanko en tube joni tonanon mi waranai on nako nebi mi honi dabe e kafa hi burtoy toki daga hunduko an fu godu do noppinanoji nana ko ruhu Allah wi ata kawte tokkube Yesu fu kebudo jalorgal mi hokkaimo manna shudi dum o nyama don ma mi hokkaimo haire ranere inde haire e windi do maire wala andudo inde den seyni kokkado haire den ndem windam malaikaajo kawtal tokkube Yesu e gariri tayatira wi uki min woni biddo Allah godudo gite bodemgal hite mo koyde bo jamdi boderi goggandi e mi andi kuude modon e no gidirdon tokkube an e no kolori don yan e no tokkirdon yan e no munyirdon e mi andi kuugal modon gal joni buri gal denno amma ra ko woda dun nangirmi on on munyani debbo on don jejebel bi o hore mako o annabijo ekkitinol mako e majjina yimbe an e be gada jenu don ma e be nyama kusengel dun sakkani allaji fewre mi hokki mo sharel gam o tuba daga jenu dun o wadata amma o wanyi o tuba gannon mi wadai o nyawa nyawu kalludum be o wadata jenu bo mi torrai be torra kalluka seyni to be ali waduki iri kuude mako mi warai tokkube ekkitinol mako sey fu kawte tokkube su anda mi woni andudo nyumoji imbe e ko woni der berde mabbe mi watanai ko moy modon ko fottide kugal mudum amma onon horibe wombe gariri ta yatira be tokkai ekkitinol gool on ekkitaki ko wobbe bi ata sirru sheidan luggudum e mi wi'a on mi yowanta o wongal teddoral ngade ka hola kiyam boddun na mi warti fu kebudo jalorgal e wada ko bimi ha timmode mi hokkaimo laamu do le'i duniyaru no nyaako ammo do hokkiriyan dum o laamortobe e sawru jamdi o pusi pusi nabe bogojije leedi dum maami hokkaimo hodere subaka fu godudo noppinanki nana ko ruhu Allah wi ata kawte tokkube Yesu
wahayu Yahaya surawol tatabol
windam malaikaajo kawtal tokkube Yesu wombe gariri Sardis riuki min woni jogido ruhuuji joweedidi di Allah e koode joweedidi den don e mi andi kuugal modon e dun yi'a bo on godi yonki amma on mayde umme darodon mo ine ko horani on gan dum badake lalluki gam mi yi kuude modon de kewa yeso Allah gan noy shiftore e ko dum ekkitini on e ko nandon tokke dum den tuube daga hakkeji modon to bo on ummaki mi wara e sharengel on kammaki bo gujjo den on andata sharengel ngarana mi on amma ha joni e wodi yimbe modon sedda der gariri sardis be bonnayi ko e mabbe e waduki hakke be jada e ander kolte daneje gambe kewti be gadano fu kebudo jalorgal dum bornay mo kolte daneje den mi ittata inde mako daga der deftere yonki mi wi ay kanko dum mo an yeso nyako an yeso malaika en mako fu godudo noppi nanki nana ko ruhu Allah wi ata kawte tokkube yesu rinda malaika jo kawtal tokkube yesu wombe gariri Philadelphia wi uki min woni shenido mo gonga jogido mabbitirgel Dauda to o mabbiti dammugal wala mabbaydongal to o mabbiingal wala mabbitaydongal e mi andi kuude modon rami alani on dammugal e mabbiti wala bawaydo mabbukingal e mi andi on shembida amma fu e non on tokka ko biimi on ganya e wi'uki on tokku beyan yimbe ben don wombe der yimbe sheedan wi obe be yimbe Allah amma be peway mi waday be ngara be disho yeso modon be anda e mi yidi on nde on joga ke wolde ander munyal e sembe bernde mi suranay on torra gara nay ka duniyaru gan dum fonda yimbe mayru e mi waro ya na ko nebi ngade ka hola kiyam boddum gan to goddo tetana on gifi jalorgal fu kebudo jalorgal mi wartiray mo dargalal der wuro shaningo go Allah am o fuddita o wurto wuro gon mi winday inde Allah ando mako e inde gariri Allah am wato urushalima keiri jippoy tondi daga to Allah an tondo don ma mi winday inde an here do mako fu godudo noppi nanki fu nana ko ruhu Allah wi ata kawte tokkube yesu rinda malaika jo kawtal tokkube yesu wombe gariri laudiki ya wi uki min woni bi'eteedo amin sheidujo mo gonga barka am Allah tagi ko dume e mi andi kuude modon on pewa on gula e mi yidinda on pewi ko on guli amma shaka shaka gondon on pewa on gula gannon mi tuttay on daga der hunduko an wato mi wanyay on biya e min godi risku e min godi jawdi wala ko min dulli amma on anda on shoybe on garti ko yurmini on galana on wumbe on bornaki gannon e mi hokka on shawori shode jinari to an dum un sediri hite gan diskon e kolte daneje gan shuddon balli modon to shemton e nebban gam moytanon gite kebon gion e mi habana be gimmi mi hollitabe gan non jawne tuube rammidari e dammugal e mi silmino fu nan do hononde am mabbiti dammugal mi nattay mi nyamda nyamdu e mako kanko ma e am fu kebudo jalorgal o laamo doto e ander laamu am nonno kebirmi jalorgal e mi laamodo e nyaako ander laamu mako fu godudo noppi nanki nana ko ruhu Allah wi ata kawte tokkube yesu
wahayu yahaya surawol nayabol gada non mirari sey ngimi wongal dammugal e mabbiti e tondo sey nammi hononde de nanunomi arande nandunde e dudol luwal de wi'i yentoydo o mi holluma ko wadata gada dum don e don ruhu Allah jippoy do an sey ngimi jodorgal laamu e do goddo e jodi do magal jodido on e delkito bo delkitaaki kaaje jasfa e kanelian den timbo timbola delkito tonga bo hayre emeral e fili jodorgal gal haade magal e wodi goddo jodorle kanje chapande didi e nay e de pilingal den wobbe mawbe kambe chapande didi e nay e jodi do maaje
ebe borni kolte daneje ebe tari gifi jinaari to ko e mabbe ebe jodi do jodorle den mabbe ngadi ka wurto yaaki to jodor gangal e holo e palmali den yesu magal fitilaji joweedidi e nyama kanji ngoni ruhuuji alla joweedidi don ma yesu magal e wodi goddun nandudun e bela delkitotonga bo daroggal don ma e wodi goddun tagadun kanjun nayun godudun gite koto e gada e yeso e dun fili jodor gangal kondu e wuttudu tagadun arandejun e nandi e sembindu didabun dun e nandi e ngari tatabun e wodi yesu bongo neddo nayabun e nandi e shila piroa dun don tagadun nayun godudun yonki ko dum e wodi biyeli jowego o e dum wodi gite to bandu koto e jemma e nyelowma dum alata yimuki e dum wi'a o shenido o shenido o shenido alla jomiraw jomu bawde kanko woni denno kanko woni joni kanko woni yeso do fu sharengel dum don taga dum godudu yonki yimi gimol mantuki e mauninki e yettuki on don jodido do jodor gangal godudo yonki ha abada abadin sey mawbe chapande didi e nay ben jana yeso jodido do jodor gangal be mauni namo kanko godudo yonki ha abada abadin be desa givi mabbe yeso jodor gangal e be bi'a ya jomirao alla amin a hewti mauni neki mangu e laamu e bawde fu anjeydum gan an tagi ko dume e yidde maada dun taga dun jodi
wahayu yahaya surawol jawabol sengi mi jodi do dow jodor gangal e jogi wonde deftere e jungo nyamo windande der e yasi ende mabbira hatimije jo wedidi dem mi yi goddo malaika jo godudo laamu e mo wi'a e sembe moy hewti takkita haati miije deftere de'e mabbitande amma dum hebaay goddo e tondo ko der duniyaru ko der maybe potudo mabbutuki deftere den ko rara der mayre sey puddumi bojji nawdi gan dum hebaay kewtudo mabbitande rara der mayre sey go otto der mawbe ben wi'iyan alu bojji ra dun sembindu ndu lenyol yahuda suudu dauda hebi jalorgal o takkita e hatimije jo wedidi den o mabbita deftere den sey ngimi wondi karori e dari haade jodor gangal tagadun nayun godudun yonki dun e mawbe ben e pilindi karori ndim bondi hirsanoma e ndi wodi luwe jo wedidi e gite jo wedidi kanje ngoni ruhuji alla jo wedidi lilade der duniyaru fu sey karori ndi yahi jabi deftere den e jungo nyamo jodi do do jodor gangal ndendi jabinde tagadun nayun godudun yonki dun e mawbe chapande didi e nayo ben njani yeso mayri mauninindi ko moy e jogi garayaru e tummude jinaari ende heewi urde welde kayre woni do'aje yimbe alla ben gimi gimol kesol e be bi'a a hewti njaba deftere den takkita hatimije mayre gandenno awarama den barka iyam maada arimdinani alla yimbe daga kongo lelenyol e konga le demgal e daga kobe yimbe e daga kondi e leydi a wartiri be yimbe maada ardi be dina gambe kuwana alla meden be lamoto e duniyaru gada don mirari sey nammi hononde malaika en dubbe duduki mabbe wala keron e be pili jodor gangal e tagadum godudum yonki dum don e mawbe ben e be gima sembe e be bi'a karori barandi dindi hewtindi heba bawde e risku e famu e sembe e mangu e mauninaki e manteki sey nammi ko dume ko taga e do e der duniyaru e ley leydi e der ndiyam e ko woni der majum hu e dum yima e dum bi'a mantuki e mangu e mauninaki e laamu dum tabbita to jodi do jodorgal laamu on
e karori din ha abada abadin sei taga dum godu dum yonki dum don nayum bi'i amin sei mawbe ben dishi mawnini jomirawo
wahayu yahaya surawol jowego ol ndemmi yi karori din takkiti go der hatimije jowedidi den sei nammi go'o nder tagaadun nayun godudu yonki dun don noddi sembe bo holo falmango wi
woroi
nde darmi sei ngimi wongu pushu danewu gondo do magu e jogi bakahi dun hokkimo gifol o kebudo jalorgal o wurti gan o beida hebuki jalorgal nde karori din takkiti hatimire didawre sei nammi tagaadun godudu yonki didabun wi
woroi
sei wongu pushu wode wu sholoi wurtoi dun wi gondo do maggu itta jam daga der duniyaru gan yimbe barbartira o hokka kafa himauki nde karori din takkiti hatimire tatawre sei nammi tagaadun tatabun godudu yonki wi
woroi
nde darmi sei ngimi pushu balew gondo do maggu e jogi pondirdum e jungo sei nammi goddum bo hononde e wurtoyo hakkunde tagaadun nayun godudu yonki dum don e de wi'a dum yobay shede kugal nyalde go'o gam pondirgel alkamari go'o dum yobay shede kugal nyalde go'o gam pondir koy tatoy koy gauri amma ta wonnu nebban jeytun ko ndiyan ina boje nde karori din takkiti hatimire nayawre minani go'otun der tagaadun nayun dum wi'i ndemmi yi wangu puccu haako haako inde gondo do maggu mayde lahira e tokkirimo gada dum hokkibe laamu be mbara neddo go'oto der koobe yimbe nayo der duniyaru gam be barda be kaafaje e welo kallungo e nyawuji e diwe ladde nde karori din takkiti hatimire joabre den mi yi yonkiji be dum wari gam be ngaajini wolde Allah e gonga e be leito dum wulata urde sei be jetti hononde sembe be bi'i ya jomirawo jomu ko dume sheni do godu do gonga na nde ngadanta duniyaru kita ngata no dami ngam warki kibe barimin sei dum hokki ko moy mabbe linshere ranere dum wiibe be siwto sedda na dum hebbiti waruki horibe der higobe kugal mabbe to kubeesu be dum warata nonno dum wardibe nde karori din takkiti hatimire jowego ore sei dum wadi dimbol leedi mangol nange balwi kirimbo julbe lewru woji sholoy bo jiyan kode bon janni janni noy no bikkoy ibbe janni royta to hendu dimbi lekkikin sei dow taggino dun taggirta dago dun sottini konde hoshere e leydi gondi shakandiyan daga to dum woni sei laamibe duniyaru e ardibe e mawbe soji en e godube risku e godube laamu e mashube e na mashube be shudi der luroji elei kaaje der kosheje be bi kosheje den e kaaje den janoye do amin shuddom min to gondo do jodor gallamu yi amin den to karori din halkamin ganyalde monner mabbe kallunde wari moy wawata daraki wahayu yahaya surawol jowedi dabol gada non mi yi malaika en nayo e dari e guttulli naydi duniyaru e be shuri henduji naydi duniyaru ganto hendu wisa dow leydi ko dow mayo ko dow koke lekki sei ngimi goddo malaikaajo e jenta dow daga fuuna e mo jogi hatimire Allah godudo yonki o metani malaika en nayo ben don be Allah hokki laamu lallinki leydi e mayo o metani be hononde shembinde o wi'i to o lalli leydi ko mayo ko ledde namin gadani mashube Allah meden alama to tiide mabbe taw
sei nammi dukkibe du wadani alama ben kewti yimbe dubu dari go'o e chapande nay e nay be fuma be daga der leddi Israila sappo e didi be ngoni yimbe dubu sappo e didi daga lenyol Yahuda yimbe dubu sappo e didi daga lenyol Rubainu yimbe dubu sappo e didi daga lenyol Gat yimbe dubu sappo e didi daga lenyol Ashiru yimbe dubu sappo e didi daga lenyol Naftali yimbe dubu sappo e didi daga lenyol Manase yimbe dubu sappo e didi daga lenyol Saminu yimbe dubu sappo e didi daga lenyol Lewi yimbe dubu sappo e didi daga lenyol Isaka yimbe dubu sappo e didi daga lenyol Jabaluna yimbe dubu sappo e didi daga lenyol Isufu yimbe dubu sappo e didi daga lenyol Biliyaminu gada dun don mirari sengimi yimbe dubbe be jabbake limgal be ngaroi daga kondi leydi e kongole lenyol e kobe yimbe e kongale demgal e be dari yeso jodorgal lamugal e karori ndin e be borni kolte daneje tar e be jogi lishoy haako dabinoje e juude mabbe e be jetta hononde sembe e be biya kisdan waroi daga to Allah meden jodido do jodorgal lamu e karori ndin malaika en fu e dari pili jodorgal lamugal e mawbe ben don e tagadun nayun godudu yonki dun don be fu be jani be mawnini Allah e be biya amin mantuki e teddungal e famu e yettore e mangu e bawde e sembe tabbita to Allah meden ha abada abadin amin sai go oto der mawbe ben don jamiyam wi'i dum bebe e yimbe bornibe kolte daneje nden daga toybe iwoyi sai bi momi mi anda mawdo an andi sai o wi'iyam be e yimbe kambe iwoyi daga der torra kalluka be labbiniri kolte mabbe jiyan karori din de danni tar kanju wade be dari yesu jodorgal lamu Allah e be kuwana mo jemma e nyeloma der wuro mako jodido do jodorgal lamu gal o suranaybe be beydata be nana welo be beydata be nana donka nange fuddita fiyabe ko goddum guldum sam gan karori gondi shaka jodorgal lamu gal ndi wartay gayna ko mabbe nden di yaraybe to ndiya yonki buli roita Allah bo moytanaybe fu gondi mabbe
wahayu Yahaya surawol joweta tabol nde karori din takkiti haati mire joweedi dawre sei ko dum de iti ton dow haade mintiji chapande tati ndem mi yi malaika en joweedi do daribe yeso Allah dum hokki be luwe joweedi di sei goddo malaika jo wari dari yeso to dum wulata urde welde e mo jogi tummude jinaari nde dum wulata urde der mayre dum hokki mo urde dunde gan o hautande e do'aare yimbe Allah o hokkande Allah to dum wulata urde welde dum jinaari gondu yesu jodorgal lamugal sei shurka urde den ummi daga der tummude nde o jogi den hauti e do'aaje yimbe Allah ben kaya yesu Allah sei malaika jo on hocci tummude den hebbini nde hite daga to dum wulata urde welde o sankitinde dow duniyaru sei dun nangi waduki palmali e holo e makke e dimbol leedi ndem malaika en ben don joweedi do jogi be luwe joweedi di be shiriyi duduki de malaika jo arande jo dudi luwal mudum sei ra male malleje kallube e hite e din jilindiri e iyan dum meshoya dow duniyaru hite ngem bo nyaami sen derre go'o nder shende tati de duniyaru nge nyaami sen derre go'o nder shende tati de ledde e fude fudeji nde malaika jo didabo dudi luwal mudum sei dum hubi goddum nder mayo nandu dum e hoshere maunde
e dum nyaama hiite daga don senderre go'o nder shende tati de maayo gon warti iyan nden senderre go'o nder shende tati de marle maayo gon mbaati nden senderre go'o nder shende tati de komije gonde don kalki nde malaa'ikaajo tatabo duudi luwal muudum sey wonde hoodere yanoy daga dow ende nyaama hiite bo yawre nde dum yardata nyaaki nde yani dow senderre go'o nder shende tati de shandi e to ndiyam bulli royta inde hoodere nden kaddum sey senderre go'o nder shende tati de ndiyam warti kaddan yimbe dubbe nde jari ndiyam dan be maayi ganda warti kaddan nde malaa'ikaajo nayabo duudi luwal muudum sey dum pi senderre go'o nder shende tati de naange e lewru e koode ha senderre go'o nder shende tati de jaygol naange e lewru e koode nyibbi senderre go'o nder shende tati de nyalawma warti nyiwre non ma jemma nden de ndarumi sey nammi wonga shila e nga fiira e dow e nga wi'a e sembe
on boni onon jodi be der duniyaru to dum duudi luwe koride de malaa'ika en den don tata shiri duuduki
wahayu yahaya surawol joena yabol nde malaa'ika jo jowabo duudi luwal muudum sey ngimi hoodere yanoy der duniyaru daga do sey dum hokkinde mabbitirgel dammugal ngayka kalluka lugguka nde hoodere nden mabbiti ngayka kan sey wokka shurka bale ha wurtoyi bo shurka ladde nyaamore hiite ka balwini naange e jayri do sey mbaabe ho burtoyi daga nder shurka kan ko jipponoy duniyaru dum hokki ko sembe ngatuki bo jahe sey dum wi'i ko to ko meema geene ko ledde ko goddum fude fude sey ni yimbe be ngala alama Allah e tiide mabbe tan dum aliko ko torra yimbe ben torra kalluka ha lebbi joyi amma to ko barabe nawdum ngatuki maako bo nawdum ngatuki jahe nder balde den yimbe dabbitay mayde amma be kebataande be kaabay be maaya amma mayde den doggaybe mbaabe hokon e nandi e pushi shiryidi gan konu e ko godi goddun to ko e bo gifi jinaari geshe maako bo e nandi e de yimbe gaasa maako e nandi e gaasa ko e rewbe nden jije maako e nandi e de shembindu gabaaje maako e shuddori e goddun nandudun e toggoho en jamdi sonyo biyeli maako bo e nandi e sonyo pushi kabbanaadi keke konu e di dogga e di ummani konu e ko godi bisse pidoje bodde jahe bisse dembo e godi sembe nawnuki yimbe ha lebbi joyi nden e ko godi laamido laamotodo ko kanko woni malaa'ikaajo ngayka kalluka lugguka kan inde maako der ibraniyan kore woni abaddon der henanan kore bo afolion wato kalko bone kalludun arande jun jabbake hori bone kalludun didun garaydun nden malaa'ikaajo jo weego ojo duudi luwal muudum sey nammi hononde e wurtoyo daga nder noppi nayi dito dum wulata urde dum jinaari gondu yeso Allah hononde nden wi'i malaa'ikaajo on yofu malaa'ika en nayo ben don kabbaabe to ilowo mango bi'etengo Euphrates sey dum yofi malaa'ika en ben don nayo be dum siryani sharen ge'el e nyalde de'e nde lewru ndu'u e ndungu ngu'u gam be mbara senderre go'o nder shende tati de yimbe duniyaru dum wi'iyan duuduki soji en wombe do pushi wadi miliyan 200 nder wahayi dum mi yi'i pushi e wombe do maaji e be shuddi gabaaje mabbe e toggoho en jamdi e koy mboji sholoy bo hiite e shuudi jun e nareeri jun kadi ma kongu e pushi e wodi hore bonde sembindu nden hiite e shurka e kaaje nyaamoje hiite e wurtoyo daga kundude majji senderre go'o nder shende tati de duniyaru mbarda e bone kalludun tatun dun don wato hite e shurka e kaje nyamoje hite burtoyto dun daga kundude maji sembe maji der kundude maji e bishe maji ngoni bishe den e godi ko e bode bole e maji di nawnirta yimbe yimbe koribe be bone dun don barayi be tuba be shendir e ko be gade juude mabbe be alay mauninki ginni e allaji fewre gadiraadi jinaari ko ajurfari ko jamdi boderi ko haire ko lekki di fuudi gi ata di nanata di jahata ndembe alay waruki yimbe e hutirki bawde ginni e jenu e wujje wujje mabbe
wahayu yahaya surawol sappo ndemmi fuddi mi yi goddo malaikaajo godudo laamu e mo jippoyo daga dow e mo suddori duule e mo wodi timbo timbola dow hore maako yeso maako bonange koyde maako bo lekko nyaamo hiite e mo jogi wongol derewol pamarol e jungo maako e gol mabbiti o wadi koyngal maako gal nyaamo dow maayo koyngal maako gal nano bodo leydi sey o meti e hononde shembinde bo bojji sembindu nde o meti sey palmaali joweedidi noti e holo shembingo nde palmaali joweedidi din koli sey shiriyimi me winday amma sey nammi wonde hononde daga dow wi'i taawi u goddo ko palmaali joweedidi din don bi'i nden taawindudum nden malaa'ikaajo mo ngimi e dari dow leydi e dow maayo yefti jungo muɗum nyaamo dow o hunori inde Allah godudo yonki ha abada abadin taguɗo dow e ley e maayo e ko woni nder majum o wi'i wonnuki sharel horaaki kadin amma sharel ko malaa'ikaajo joweeɗi ɗaɓo duudata luwal muɗum Allah hebbinay sirru muɗum nonno o wi'uno mashuɓe maako annabo en nden hononde nde nanunomi daga dow nde fuɗɗiti nde metaniyan nde wi'i yahu jaɓa ɗerewol ngol ɗon maɓɓitingol e jungo malaa'ikaajo on ɗon dariɗo dow maayo e dow leydi sey njahumi to malaa'ikaajo on mbimomi o hokkayan ɗerewol ngol sey o wi'iyan jaɓugol nyaama ngol wartay kaɓɗum nde reedu maɗa amma to hunduko maɗa ngol welay bo njumri sey njaɓumi ɗerewol ngol e jungo malaa'ikaajo on nyaamumigol sey ngol warti belgol e hunduko an bo njumri amma gaɗami moɗiingol ngol warti kaɗɗum nder reedu an sey ɗum fuɗɗiti ɗum wi'iyan doole puɗɗita mbi'a ko heɓata yimɓe e leyɗe feere feere e leñi e ɗemɗe e laamiiɓe ɗuɓɓe wahayu yahaya suurawol sappo e go'o nden ɗum hokkiyan goɗɗum poondirɗum nanduɗum e sawru ɗum wi'iyan umma njaha poonda wuro sheniingo e to ɗum hokkata Allah shahu nden lima mawninooɓe Allah nder maggo amma taa foondu njayri yaasi wuro ngon alundi ngam ɗum hokkiindi leƴƴi duuniyaaru ɓe laamoo gariiri sheniindi e sembe haa lebbi shappanɗe nayi e ɗiɗi nden mi hokkay sheydu en an ɗiɗo laamu ɓe ga'ajina wolde an haa balɗe dubugoo e ɗarii ɗiɗi e shappanɗe joweego'o e ɓe ɓornii kolte kollayɗe wannaare ɓen ɗon sheydu en ɗiɗo kamɓe ngoni leɗɗe jaytun ɗiɗi e fitilaaji ɗiɗi dariiɗi yeeso joomu duuniyaaru fuu fuu giɗɗo hallana ɓe sey hiite wurtoyo daga nder kunduɗe maɓɓe halkamo non ɗum warirta koo moye giɗɗo hallanki ɓe e ɓe ngoodi laamu haɗuki ndiyan toɓa nder balɗe ɗe ɓe ga'ajinta wolde joomirawo nden e ɓe ngoodi laamu ɓe ngartira ndiyan ƴiiƴan ɗon ma e ɓe ngoodi laamu jippinanki duuniyaaru koo iri ɗume bone kalluɗum ɗum ɓe ngiɗi gaɗa ɓe keeñi wa'ajinki maɓɓe sey wondi mardi kallundi burtoytoondi nder ngayka lugguka kan hona ɓe ndi heɓa jaalorgal dow maɓɓe ndi wara ɓe ɗum alay ɓalli maɓɓe caka luumo gariiri mawndi e ɗum noddira gariiri ndin sodom ko masar ngam gikku jooɗiiɓe nder mayri nder mayri ɗum piyani joomiraw maɓɓe kuusaaje dow gaafaangal yimɓe daga koo ndi e leydi e leñi e ɗemɗe ɓe ndaara e ɓalli ɗin haa balɗe tati e senderre ɓe kaɗa ɗum uwaɗi
yimbe duniyaru fu nanay beldum be ngada humto be kokkindira dokke gan anna bo en dido be mbarama be ngada e non gan anna bo en ben podani no duniyaru fu torra kalluka amma gada balde tati e senderre sey fofango yonki waroy daga to alla nattibe be ummi be dari kullol mangol nangi komo e gidobe sey anna bo en dido ben nani wonde hononde shembinde daga do e wi'abe yentoye do o sey be kosha yaaki do der ndula wanywaybe mabbe e dara don e don du wadi wongol dimbol leydi kallungol sey senderre ko der shende sappo de gariri ndi yani du wari yimbe dubujo weedidi kullol mangol nangi yimbe koribe be maunini alla mo do halkere di dawre yabbake halkere tatawre e warana ko nebi sey malaika jojo weedi dabo duudi luwal mudum sey dun nani hononde shembidde daga do e biya laamu duniyaru fu warti dun jomiraw meede be almasihu mako o laamoto ha abada abadin sey mawbe ben don chapande didi e nayo jodi be do jodorle laamu mabbe so alla be jani yeso mako be mauninimo e be biya ya alla jomiraw jomu bawde an woni joni an woni denno min getti magan a hutiri bawde maada fuddi laamaaki yimbe be andama berni amma sharel monnere maada wari sharel wari ngel du wadanta maybe kiita den du watana mashube maada anna bo en ko be ngadi e yimbe kulobe inde maada mawdo e pamaro den dum halka barobe yimbe sey dum mabbiti wuro sheningo tondo uyi akwati alkawal mako der maggo sey dum nangi waduki majje e palmali e riggaaki e dimbol leedi e male malle ho mako mako wahayu yahaya surawol sappo e didi sey goddum kulni dum kaydini dum wangi e dow goddo debbo e suddori nange e modari dow lewru emo tari gifol godungol kode sappo e didi emo wodi redu emo dishi o danyay emo woya gannawdun danygol kalludum don ma goddum kulni dum kaydini dum wangi e dow wonga mboga mbodewa godunga ko e jowe didi e luwe sappo konde hore e wodi gifol sey wisho maga wuwi senderre go'o nder shende tati de kode ngarufo ide do duniyaru sey nga wari nga dari yeso on don debbo dishido danyay nganga nyama bingel mako to o danyingel o danyi biddo gorko laamoto do duniyaru e sawru jamdi amma dum hoshi biddo on dum yari mo to alla to jodorgal laamu mako debbo on bo doggi natti ladde yaaki wonde wigeere to alla siryani mo to dum famanta mo ha balde dubugo o e dari didi e chapande jowego o sey kono ummi tondo mika ilu e malaika en mudum konidi e boga gang e malaika en magga amma dum hebi jalorgal do boga gang dum riwinga e malaika en magga daga tondo dum hubinoinga der duniyaru kanga woni boga ga daga denno bi'etenga gullotodo ko sheidan majjino duniyaru dum hubininga der duniyaru fu e malaika en mako sey nammi wonde hononde shembinde daga do e wi'a joni kisndam e laamu e bawde alla meden e laamu almasihu mako wari gan on don gullotodo bandiraabe meden yeso alla jemma e nyeloma riwama daga do be kebi jalorgal do mako barka iyan karori din den e barka wolde alla gam be jabi be dulla yonki mabbe gan non ono wombe der wuro alla tondo nane beldum amma on boni ono wombe der duniyaru e ko woni der mayo gan sheidan jippono yake on e berni bo pusay gan e mo andi sharel mako badakere uki nde mboga gan andi tiriwama der duniyaru sey nga fuddi tokkuki debbo on don danyido biddo gorko amma dum hokki debbo on biyeli dididi shila manga gan o fira o yaha wigere de dum siryani mo der ladde ton dum famanta mo ha duubi tati e senderre sey bo gangan tuuti ndiyam bo shangol gada debbo gan diyan dan dillida e mako amma leydi walli mo di omti hunduko di yari ndiyan dan sey bo gangam monnani debbo on nga ummoyi nga hona lenyol mako wato ko moy tokko ko alla wi'i jabudo gonga ka yeso waddi sey bo gangan dari dow jaarendi gondi daande mayo
wahayu yahaya surawol sappo e tati
sey ngimi wondi mardi e wurtoyo daga der mayo endi wodi luwe sappo e ko e jowedidi ko ngaleluwal e wodi gifol nden konde hore e wodi inde kollainde Allah yaware mardi ndi ngimi ndin endi nandi e shembindu endi wodi koyde mawde godude gasa e pedeli juutudi bodi wonga ndewri waladde bi'etenga bear hunduko mayri e nandi e ko sembindu mboga ngam bo hokkindi bawde mudum e jodorgal laamu mudum e laamu mawdum nden hore wo oyre daga der ko e mardi ndi e wodi wonde nawnode bawaynde warkindi amma nawnode nden yaadake hoyi gannon ko moy der duniyaru haydini tokki mardi ndi be mawnini mboga ngam nganga hokkindi laamu dum ma be mawnini mardi ndi e be biya moy hewti bo mardi ndi moy wawata habda e mayri dum ali mardi ndi mawnina hore mudum e huda jomirawo dum alindi ndi laamo lebbi chapande nay e didi ndi fuddi huduki Allah e inde mako e to o jodoto e fu jodibe ton do dum alindi ndi hona yimbe Allah ndi heba jalorgal do mabbe ndi hokka laamu do kongol lenyol e koobe yimbe e kongal demgal e kondi e leydi fu yimbe jodibe e duniyaru be mawni naydi sey ni be dum windi inde mabbe ko duniyaru tage der deftere yonkinde karori barandi fu godudo noppinanoji nana ko moy dum windi na yahi mashungaku to na yahi nden ko moy dum windi e kafahi o wardete to e kafahi kin o wardete gammajun sey yimbe Allah kolo mo ngada munyal nden mi yi wondi mardi e wurtoyo daga der leydi endi wodi luwe didi bode karori endi meta bomboga endi hutira laamu mardi arandere ndin fu yeso arandere ndin ndi wadi duniyaru e ko moy gondo der mayru mawnina mardi arandere ndin ndin don di nawnode mayri hoyi mardi di dawri ndi wadi fi kaydini dum duddum ha mandi wadi hite rufoy der duniyaru daga dow ndi wadi non yeso gite ko moy ndi majjini yimbe wombe duniyaru e kaydini dum dum on alindi di wada e yeso mardi arandere nawnirandi kafahi amma endi wodi yonki nden de wiibe be ngada gunki wanandunga e mardi arandere ndi ngam hokkuki ndi mangu dum ali mardi di dawri ndi fufana ko be ngadi dum fofango yonki gan dum meta dum wada fu gani do mawninki dum ware dum ma mardi di dawri ndi wadi ko moy wadane alama mayri e jungo nyamo ko e tinde mawdo e pamaro godudo risku e mo walana mashudo e na mashudo ndi wadu nongan togoddo soda ko sora to wala alama mayri wato inde mayri ko lamba inde mayri do e hani kutiron famu fu godudo andal o wurtina ma ana lamba mardi din don gal lamba dun dun inde neddo lamba du woni jowego o jowego o jowego o
wahayu yahaya surawol sappo e nay ndemmi rari sengi mi karori ndi e dari do hoshere si hiyona e mo wondi e yimbe dubu darigo e chapande nay e nay be dum windani inde mako e de nyako mako to tiide mabbe sey nammi wonde hononde daga do shembinde bo holo ndiyamji doggoji bo holo riggango shembingo ende nandi e ido fiki garayaji e be ngima wongol gimol kesol yeso jodorgal laamu gal e tagadun nayun godudu yonki dun don
e yeso mawbe ben don wala baawaydo ekkitaaki gimongol sey ben don yimbe dubu dari go e chapande nay e nay tambe dum rimdini daga duniyaru kambe gonni gadube jonde lamde gambe meedaay walduki e rewbe e be tokka karori din fuuto ndi fa'i kambe gonni rimdinaabe der yimbe horibe kambe gonni be dum arti hokkuki alla e karori din dum meedaay nanki fewre daga kundude mabbe gambe meedaay waduki goddum ko woda ndemmi yi'i goddo malaa'ikaajo e fiira ton do e mo yaada e habaru beldum tabitay dum gam o wa'ajinana yimbe duniyaru be kongole lenyol e ko be yimbe e kongale demgal e ko ndiye leydi o yetti hononde shembe o wi'i kule alla mauninemo gan sharengel o wadanta duniyaru kiita wadi maunine tagudo dow e lay e mayo e to ndiyam bulata sey malaa'ikaajo didabo tokki arandeejo on e wi'a gariri babila halkama gariri maundindindi halkama ndi yarni lenyi wongu jaru ngayli taingu hore wato njenu ndi fodo yi monnere alla sey malaa'ikaajo tatabo tokki dido arande en ben e wi'a e sembe fu maunindo ndindo mardi arandeeri e gunki wanandunga e mayri nden jabi alama mayri e jungo mudum ko e tinde mudum o yara e bone kalludun dum alla sirri e sembe mudum der tummude monnere mudum dum torri raymo hite e kibiritu yeso malaika en shenibe e karori ndin shurka hite gulay ngebe ka waday ka ummaaki do ha abada abadi ben don maunimbe mardi din don e gunki wanandunga e mayri e fu gadanaabe alama inde mayri be kebata ustaneki bone jemma e nyalawma gammaajum yimbe alla tokkobe ko o wi'i ko libe yesu ngada munyal se puddu tumi nammi wonde hononde daga do e wi'a windu duum be barki dinaabe mayaybe daga joni e tokki jomirawo ruhu alla wi'i gonga be siwtoto daga kugal mabbe e torra mabbe ganko be ngadi tokkaybe ndemmirari sey ngimi godde duule daneje e wodi goddo bo bi neddo e jodi dow maaje e mo tari gifol jinaari to hore mako e mo jogi lawjeeru nyaadundu e jungo mako sey goddo malaa'ikaajo wurtoy daga der wuro sheningo tondo o metani jodido dow duule on e hononde shembinde o wi'i wadu lawjeeru maada pudda tajuki ko bendi gan sharel fe'uki gesa duniyaru wadi sey on don jodido dow duule wadi lawjeeru mudun taji ko bendi der duniyaru don ma goddo malaa'ikaajo wurtoy daga der wuro sheningo der wuro alla tondo kanko ma e mo jogi lawjeeru nyaadundu sey goddo malaa'ikaajo paamano hiite wurtoy daga der to dum wulata urde o metani malaa'ikaajo jogiido lawjeeru weldu der hononde shembinde o wi'i wadu lawjeeru maada taja ina booje duniyaru gan gesa ina booje duniyaru bendi sey malaa'ikaajo on wadi lawjeeru mudum der duniyaru taji bikkoy ina booje daga laymaaje o hubi ko e der ngayka to du yaabata koy du un holli no alla monniranta kallube du yaabi ko e der ngayka kan gada gariri i jan wadi ka wurto yaaki e dogga daga der ngayka kan to dai yaari wadi mil dari didi e chapande jowena e jowego o del lugguki ma jan wadi sawru go o wahayu yahaya surawul sappo e jowi sey ngimi goddum alama tondo mawdum kaydinidum mi yi'i malaa'ika en joweedido jogibe bone joweedidi kalludum shakitidum gan kanje ngoni kerol monnere alla sey ngimi goddum bo mayo darolle hawti e hite ndemmi yi'i kebube jaalorgal dow mardi arandeeri din don e gunki wanandunga e mayri e lamba kollaydum inde mayri e ɓe dari daande maayo darolle ngon e ɓe jogi garayaji ɗi Allah hokki ɓe e ɓe gima gimol Musa mashuɗo Allah e gimol karori ndin e ɓe mbi'a ya Allah jomirawo jomu bawɗe kuuɗe maɗa ɗe mawɗe kayɗiniɗe laamiɗo leƴƴi fuu ko ɗume ko ngaɗata e woodi aadilaaku e goonga moy woni hulataama ya jomirawo moy woni mawninta mangu maɗa ngam an tan woni ceniiɗo yimɓe duuniyaaru fuu mawninte ngam koo moye yi'ii kuuɗe maɗa ɗe aadilaaku gaɗa non mi yi'ii wigeere ɓurnde senaaki nder wuro Allah ton dow e omti sey ɓenɗon malaa'ika en joweeɗiɗo jogiiɓe bone kalluɗum mburtoyi daga nder wuro ngon e ɓe ɓornii kolte ɗelmuɗe boɗɗe ɗelkitotooɗe e ɓe taadii taadorɗe jiinaari to gabaaje maɓɓe sey go'o nder tagaaɗum nayum gooduɗum yonki ɗum ɗon hokki malaa'ika en joweeɗiɗo ɓen tummuɗe joweeɗiɗi ɗe jiinaari e ɗe keewi monnere Allah gooduɗo yonki haa abada abadin sey shurka ƴiwoy daga to bawɗe Allah e teddungal maako heewi wuro ngon haa walaa bawɗo nattukingo naa bone joweeɗiɗi ɗum ɗon ɗum malaa'ika en joweeɗiɗo nde'i. Wahayu Yahaya suurawol sappo e joweego'o. Sey nammi wonde hononde cembinde daga nder wuro ceniingo ton dow e nde wi'a malaa'ika en joweeɗiɗo ɓen ɗon njahee ndufanon duuniyaaru tummuɗe joweeɗiɗi ɗen ɗon ɗe monnere Allah daga ɗon sey malaa'ikaajo arandeejo yahi wayli ko woni nder tummude muuɗum dow duuniyaaru sey ngokko putto naw ko kalluko mburtonoyi ɓen ɗon gooduɓe alaama mardi arandeeri ndin ɗon e mawnimɓe ngunkiwa nannduga e mayri malaa'ikaajo ɗiɗaɓo maa wayli ko woni nder tummude muuɗum nder maayo sey ndiyam maayo ngon warti bo ƴiiƴam mayɗo ko ɗume ko woodi yonki gonɗum nder maago waati sey malaa'ikaajo tataɓo maa wayli ko woni nder tummude muuɗum nder canɗi e to ndiyam ɓuliroyta sey ɗum fuu ɗum warti ƴiiƴam mi nani malaa'ikaajo paamanoowo ndiyam e wi'a yaa ceniiɗo an woni ndenno an woni jooni an a aadiliijo nder kiita maaɗa kan ɗon ngam kalluɓe ndufii ƴiiƴam yimɓe maaɗa e annabo'en maaɗa raɗɗum bo a hokkiiɓe ƴiiƴam ɓe njara ngam non haananiɓe sey nammi hononde daga to ɗum wulata urde welnde e wi'a goonga Allah joomiraawo joomu bawɗe a waɗira kiita e goonga e aadilaaku sey malaa'ikaajo nayaɓo wayli ko woni nder tummude muuɗum dow naange sey ɗum aliinge nge wula yimɓe gulɗum kalluɗum sey nge wuli yimɓe no halli ɓe kuɗi innde Allah kanko gooduɗo laamu dow bone joweeɗiɗi ɗum ɗon ammaa ɓe tuubaayi ɓe mawninaayimo malaa'ikaajo jowaɓo maa wayli ko woni nder tummude muuɗum dow jooɗorgal laamu mardi arandeeri ndin sey nyiwre maɓɓi kootoye to ndi laamoto yimɓe ngati ɗemɗe maɓɓe ngam bone ɓe kuɗi Allah mo dow ngam nawɗum putto kalluko keɓukoɓe ammaa fuu e non ɓe tuubaayi daga kuuɗe maɓɓe kalluɗe sey malaa'ikaajo joweego oojo wayli ko woni nder tummude muuɗum nder iloowo manngo bi'eteengo yuferitis manngo sey ngo ɓeeɓi ngo yoori ngam ɗum moƴƴinana laamiiɓe fuu na laawol sey ngiimi goɗɗi ginni kanji tati e ɗi nanndi e paaɓi go'otol e wurtoyo daga nder hunduko mbooga ngan ɗon go'otol bo e wurtoyo daga nder hunduko mardi arandeeri ndin ɗon nden go'otol e wurtoyo daga nder hunduko annabiijo on ɗon mo fewre kanji ngoni ginni gaɗooji kuuɗe kayɗiniiɗe kanji ngoni jahooji to laamiiɓe duuniyaaru fuu ɗi kawritaɓe ngam konu e nden ɗon nyalnde mawnde nde Allah joomu bawɗe yeesu wi'i raɗɗum emi waroya bo gujjo o barkiɗinaaɗo fuu jooɗiiɗo e sirii ngam ɓornoo kolte muuɗum ngam to o dilla o ɓornaaki o semta yeeso leñol sey ginni ɗin kawriti laamiiɓe ɓen to wigeere bi'eteende armagedon nder ɗemgal ibraaniyankoore Nden malaa'ikaajo jo weeɗiɗaɓo wayli ko woni nder tummude muɗum e njayri dow, sey wonde hononde cembinde wurtoyi daga jooɗorgal laamu nder wuro ceniingo ton dow e nde wi'a, ɗum heeñi sey ɗum waɗi ka maƴƴe e riggaaki e palmaali e dimbol leydi kallungol iringol ɗum meeɗaayi waɗuki daga ɗum fuɗɗi taguki yimɓe. Dimbol ngol ɓuri koongol e dimbol ngol ɗum meeɗi waɗuki halluki. Gariiri baabiila ndin ɗon mawndi senndii tati, gariije duuniyaaru maa jani janini, sey Allah siftori e gariiri baabiila mawndi. O waɗindi ndi yari torra monnere maako kallunde, koo ndi e leydi ngonndi caka ndiyan, ndiyan ñaamindi. Nden kocceeje cankiti, male malleho mawko teddirko Bobu Humasaraari ngaɗi ka yenoyki dow yimɓe daga dow, haa yimɓe ɓen kuɗi Allah ngam bone mala malleho kon, ngam torra kan halli naa seɗɗa.
Wahayu Yahaya suurawol sappo e joweeɗiɗi. Sey go'oto nder malaa'ika'en joweeɗiɗo ɓen ɗon jogiiɓe tummuɗe joweeɗiɗi ɗen wari wi'iyan,
woroy mi holloyma no Allah halkirta kaaruwaajo indinɗo on ɗon, waato gariiri mawndi ndin ɗon gondi haa de canɗi. Laamiiɓe duuniyaaru ngaɗidii njeenu e maako, njeenu ɗum ɓe ngaadi yiltiiɓe bo o hokkuɓe njaru gaylitaygu hoore kamɓe e yimɓe duuniyaaru fuu.
Nder wahayi ɗum malaa'ikaajo on hocciyan yaariyan nder ladde, tongiimi goɗɗo debbo e jooɗii dow wondi mardi mboɗeeri coloy. Ɓanndu mayru fuu e woodi inɗe kuɗooje Allah, e ndi woodi ko'e joweeɗiɗi e luwe sappo. Debbo on e ɓornii kolte cuuɗiije e boɗeeje coloy, e mo mo'itinorii coddi jiinaari e coddi ngaɗiraandi kaaƴe ɗe sheede feere feere, e mo jogii tummude jiinaari e junngo maako, e nde heewi ndiyan ina bojan, waato ko nefnii kalluɗum ɗum o waɗidi e worɓe. E tiinde maako ɗum windi wonde innde goodunde mo ana cuuɗii ɗum wi'uki, baabiila mawndi inna kaaruwa'en, inna koo ɗume ko nefnii ɗum duuniyaaru. Sey ngiimi debbo on e yiltii ngam ƴiiƴam yimɓe Allah ɗan o yari, e ƴiiƴam ɓe ɗum wari ngam tokkuki Yeesu. Nde ngiimoomi mi hayɗinii naa seɗɗa, ammaa malaa'ikaajo on ƴamiyam wi'i,
ngam ɗume kayɗinta? Mi wi'etema ana sirru debbo oo e sirru mardi koccundimo goodundi ko'e joweeɗiɗi e luwe sappo, mardi ndi ngiiɗa ndenno e ndi wooduno yonki, jooni ndi walaa yonki. Nden ɗo o Yeeso, ndi wurtoyto daga nder ngayka kalluka lugguka, ndi yaha to ndi halkete. Jooɗiiɓe e duuniyaaru ɓe ɗum windaayi inɗe maɓɓe nder deftere yonki ko duuniyaaru tage, ɓe kayɗinay e yi'uki mardi ndin ɗon, ngam ndenno e ndi wooduno yonki, jooni ndi walaa yonki, nden ndi wartoyay. Ɗo o e haani neɗɗo huutira faamu ngam annduki ma ana ɗu'um. Ko'e joweeɗiɗi ɗen ɗon ɗum ƴoole joweeɗiɗi to debbo on ɗon jooɗoto, ɗon maa kannje ngoni laamiiɓe joweeɗiɗo. Njowo nder maɓɓe maayi, nden go'oto e laamoo jooni, go'oto on bo waraayi taw. To o wari o laamoto carel seɗɗa tan, mardi ndin ɗon goodunoondi yonki, jooni bo ndi walaa yonki. Kayri woni go'oto nder laamiiɓe joweeɗiɗo ndi wartay laamiiɗo joweetataɓo, nden ɗum halkandi. Luwe ɗen ɗon sappo ɗe ngiiɗaa bo ɗum laamiiɓe sappo ɓe puɗɗaayi laamu taw, ammaa ɗum hokkayɓe laamu ɓe laamoo awa go'o e mardi ndin ɗon. Ɓe huunyumo maɓɓe go'o, nden ɓe kokkay mardi ndin ɗon bawɗe maɓɓe e laamu maɓɓe. Ɓe konay karoori ndin, ammaa karoori ndin heɓay jaalorgal dow maɓɓe, ngam kanko woni joomiraawo joomiraaɓe, laamiiɗo lallamɓe. Wonduɓe e maako bo ɓe noddaaɓe, ɓe cuɓaaɓe, ɓe tokkuɓe joomiraawo boɗɗum.
Ɗon maa malaa'ikaajo on wi'iyan,
ndiyan ɗan ɗon ɗan ngiiɗa to debbo on ɗon jooɗi, kanjam woni leñi e yimɓe ɗuɓɓe daga leyɗe feere feere e ɗemɗe feere feere. Luwe ɗen ɗon bo sappo ɗe ngiiɗa, kanje e mardi din don de ganya e debbo on don de teta ko dume ko o wodi de ortamo de nyama kusel bandu mako de nguliramo hite gan Allah wadi be kuwa ko o yidi be garta be nyumo go'o be kokka mardi din laamu mabbe na dum hebbini ko Allah wi'i debbo on don mo ngida kanko woni gariri maundi din don godundi laamu dow laami be duniyaru
wahayu Yahaya surawol sappo e jowetati gada nommi yi'i goddo malaikaajo e jippoyo daga dow e mo wodi laamu mawdum teddungal maako yeynani duniyaru fu sey o noddi der hononde shembinde o wi'i
gariri babila halkama gariri maundi yani ndi warti to ginni jodoto to ginni kauri tata e kodi e sholli nefnidi karminidi ngan kairi woni gariri bonnundi lanyi duniyaru e waduki jenu e mairi jenu dum be gadi wartani be bonjaru gaili taingu hore lami be duniyaru gadi jenu e mairi sodobe e shorito koto e der duniyaru kebi risku gamba bila e di waduki jenu na sedda
sei nammi wonde hononde daga dow e de wi'a
ono yimbe an burto e daga der mairi ganto hakkeji mairi hauta e modon ganto bone kalludum kebay dundi heba on gan hakkeji mairi towi ha kewti dow Allah bo yejjitay kalludum dundi wadi ngada nendi nonno ndi wadi fu ko ndi wadi ngada nendi nonde didi shutanendi ko buri sembe de didi der tummude mairi ko ndi sutani wobbe ko kendi bone podanendi wannare nonno ndi mawniniri hore mairi e nanki beldum dum dinani gan e ndi wi'a hore mairi e mi jodi mi laamido min naami debbo mo gorko mudum mayi mi nattata wannare
gan non bone kalludum waranay mo der nyalnde go'o mayde e wannare e welo kallungo den dum wulamo e hite gan Allah jomirawo gadanay do mo kita o godudo laamu laami be duniyaru gaadu be jenu e ko woda e mako be boyanaymo e be gulla to be gi'i shurka hite nyama ngemo be daroto daga badaki gan e be kula to torraka o yarata hauta e mabbe e be bi'a
wayyo wayyo angariri maundi amba bila gariri maundi der awa go otan torra kalluka yeno no yima
sodobe e shorito wombe koto e der duniyaru mboyanaimo gan wannare gan wala shodowo goddun to mabbe kadin wala shodaydo jinaari mabbe e ajur faari mabbe e kaaje de shede e lu'ulu uji mabbe e kolte delmude labde delkitotode e kolte delmude de shede bi'etede siliki e kolte shudije e kolte bodeje sholoy e ko iride ledde shehade e ko dume gadira dum e nyije nyiwa e ledde de shede e jamdi boderi e dum jamde e kaaje shehade de shede e cinnamon e shondi nyadde beldi e urde welnde guletende e nebbam bi'etedam mur e urde welnde guletende bi'etende firankisen e ndiyan ina bojan e nebbam e shondi alkamari e shabari alkamari e na'i e bali e be'i e kekeji pushi e mashube wato yonkiji yimbe sodobe e shorito mbi'ai fu boddum dum gaduda bernde maada e dow adulli dum den fu risku maada e mo itinaaki maada adulli dum a fuddita keba dum sodobe e shorito kebube jawdi der mairi be daroto daga badaake be kula ganto dum hauta e mabbe der bone dum o yarata e be mboya sembe bojji nawdi be bi'ai
wayyo wayyo angariri maundi borni nondi kolte delmude labde delkitotode e kolte shudije e kolte bodeje sholoy mo itinirindi jinaari e kaaje de shede elu'uji nder awa go otan jawdi ndin fu halki
sey fu godube ko miije ndiyan e natto bede e podai bede e ko mo e shodo e sorito do mayo be dari daga badaki be boyinde be ngi shurka hite nyama ngemo e be biya
ndiye gariri hewti gariri ndi imangu
be shankitani ko e mabbe bulbuldi be ngadi kabojje be ngulla e be biya
wayo wayo angariri maundi be komije ndiyam fu ndiski daga jawdi mairi amma der awa go ko dume halki nane beldum onon wombe der wuro alla tondo yimbe alla e lilabe anna boen gan alla watana ke on ko o wadani on
sey goddo malaika jo godudo laamu hoshikaaja manga o hubini ga der mayo e mo wi'a
non dum hubarto babila gariri maundi e sembe dum beydata yi ukindi dum beydata nanki piyobe garayaaji e yimobe e dudobe dudali e dudobe luwe der mayri den dum bo fuddita dum yi'a bayillo ko shehowo der mayri dum fuddita dum nana holo namarde der mayri fitilaru beydata yeyno der mayri dum ma dum beydata dum nana hononde angojo e bangado der mayri ngan denno sodobe shorito der mayri kambe goni mawbe duniyaru sihiriji mayri bo majjini yimbe duniyaru den dum tawrindi iyan annabo en e da yimbe alla e da yimbe barabe fu der duniyaru
wahayu yahaya surawol sappo e jowenai gada dom minani holo shembingo bohononde yimbe dubbe shembinde tondo e be ngima e be biya
hallelujah alla meden je kingdom e mangu e lamu gankita mako e wodi gonga e adilaku o halki karwaajo on do mawdo bonnudo duniyaru e jeenu mudum alla watanake mashube mudum be karwaajo o wari
sey be fuditi be nangi gimol e be biya
hallelujah shurka hite nyamu ngemo wadai ka ummaki ha abada abadi
sey mawbe ben don chapande didi e nayo e dun don taga dun nayu godu dun yonki dishi maunini alla jodi do do jodor gallamu e be biya
amin hallelujah
den wonde hononde daga jodor gallamu gal e wi'a
mante alla meden ono mashube mako kulobe mo mawdo e pamaro
dem minani goddum bo holo imbe dubbe bo holo ndiyanji doggoji bo holo riggango shembingo e be biya
hallelujah gan alla jomirawo meden jomu bawde e laamo en welwel tunane beldum na sedda en mawnimmo gan sharengel karori te atawari ndem bangado mako on siriyake dum hokki bangado on linsere belmunde lamde delkitotonde limsere den kayre woni kuude yimbe alla de adilaku
sey malaikaajo on wi'iyam
windu dum be barki dinaabe kumpitaabe humto tegal karori ndin
den o wi'iyam
ka hala dum gonga to alla dum jiwoyi
sey ndishimi yeso mako gammi mauni namo amma o wi'iyam
tawaduno mimma mi mashudo alla bo mada an e bandiraabe mada jogibe gonga boddum ka yesu wangini mauning alla gan gonga ka yesu wangini kanka wadi yimbe bawi waduki annabaku
sey ngimi do e omti seyra wongu pushu ndanew gondo do maggu e wi e gadowo ko hani godudo gonga e mo wada adila ku der kita e konu gite mako bo demgal hite hore mako e wodi gifi duddi den inde e windi do mako wala andu don de sey kanko tan e mo borni toggore de dun somniri iyan den inde de dun noddirta mo woni wolde alla honobe be dow e tokkimo do pushi e be borni kolte delmude labude
wokki ka fahinya duki e wurtoyo der hunduko mako e maaki o fe'irta duniyaru. O laamor tobe e sawru jamdi. O yaaba e bikkoy ina boje nder ngayka monnere alla jomu bawde. To toggore maako e dango maako wonde inde e windi wi'uki. Laamido lallambe. Jomirawo jomirabe. Ndemmi yi'i goddo malaa'ikaajo e dari dow naange. O noddi sholli fuu piirooji e dow nder hononde shembinde o wi'i. Ngare kawriton ngam humto Alla mango. Nyaamon kusel laamiiɓe e ngel sooji en mawɓe e ngel baawɗe konu e ngel pucci e ngel ƴentooɓe pucci ɗin e ngel yimɓe fuu maccuɓe e naa maccuɓe mawɗo e pamaro. Sey ngiimi mardi arandeeri ndin ɗon e laamiiɓe duuniyaaru e sooji en maɓɓe kawriti to go'o ngam ɓe kona gonɗo dow puccu on e sooji en maako. Sey ɗum nangi mardi ndin e annabiijo fewre o, kanko woni gaɗuɗo kayɗiniiɗum yeeso mayri, majjini gaɗanaaɓe alaama mayri e mawnimɓe ngunkiwa nanndunga e mayri. E yonki ɗum hubini annabiijo fewre on e mardi ndin nder mbeela hiite kibiritu. Ɗum wariri sooji en maɓɓe e kaafahi burtoy tooki daga hunnduko on ɗon jooɗiiɗo dow puccu. Sey colli nyaami kusel maɓɓe keerol no ɗi mbaawata nyaamuki. Wahayu Yahaya suurawol chappanɗe ɗiɗi. Ndemmi yi'i malaa'ikaajo e jippoyo daga dow e mo jogii maɓɓitirgel ngayka kalluka lugguka, nden e mo jogii wongol ɓoggol njamdi mangol cembingol. Sey o nangi mbooga ngan, waato mbooga ngan ɗonnga daga nden no mbi'eteenga gaño ko sheyɗan. O haɓɓiringa ɓoggol ngol haa duuɓi dubuugo o. Malaa'ikaajo on hubiinga nder ngayka kan, o maɓɓika o feɗika ngan to nga wurtonga ɓeyda majjinki leñi. Naa duuɓi ɗin ɗon dubuugo o keewi, gaɗa ɗon doole nga yoofe ngan sarel seɗɗa. Ndemmi yi'ii jooɗorle laamu, woɓɓe e jooɗii dow maaje, kamɓe ngoni kokkaaɓe laamu waɗuki kiita. Ɗon maa mi yi'ii yonkiiji ɓe ɗum ittani ko'e ngam ɓe nga'ajinii habaru Yeesu e wolde Allah. Kamɓe ngoni ɓe mawninaayi ndin ɗon mardi ko ngunkiwa nanndunga e mayri. Ɓe njaɓaayi ɗum waɗana ɓe alaama mayri e tiiɗe maɓɓe ko e juuɗe maɓɓe. Ɓe puɗɗiti ɓe keɓi yonki, ɓe laamodii e Almasiihu haa duuɓi dubuugo o. Kanjum woni ummaaki mayɓe arandehi. Horiiɓe mayɓe bo ɓe fuɗɗitaayi ɓe keɓi yonki sey nde duuɓi dubuugo o ɗin ɗon keewi. Ɓe barkiɗinaaɓe, ɓe ceniiɓe, yimɓe gooduɓe geɗal nder kinɗon ummaaki arandehi. Mayde ɗiɗawre meemataaɓe, waato ɓe nattataa wuro hiite, ɓe ngarta e kuwanooɓe Allah e Almasiihu, ɓe laamodoto e maako haa duuɓi dubuugo o. Gaɗa duuɓi dubuugo o ɗin ɗon keewi, ɗum yoofay sheyɗan daga to ɗum haɓɓimo. O wurtoyto o majjina leƴƴi duuniyaaru fuu. O hawritaɓe ngan konu, ɗum noddiray leƴƴi ɗin Gog e Magog. Ɗuuɗuki maɓɓe waɗii bo ɗuuɗuki njaareendi maayo. Ɓe cankitii kootoye nder duuniyaaru. Ɓe pilii wigeere yimɓe Allah waato gariiri ndi o yiɗi, ammaa hiite rufoy daga dow nge halkiɓe. Sheyɗan majjinɗoɓe bo hubinaa nder mbeela hiite kibiritu to mardi ndin e annabiijo fewre on ɗo woni. Ɗum waɗay ka hokkukiɓe bone jemma e nyelowma haa abada abadin. Ndemmi yi'ii wongal jooɗorgal laamu mangal danewal e jooɗiiɗo dow maagal. Sey dow e ley doggi majjiti daga yeeso maako, ɗum ɓeydaa yi'uki ɗum. Sey ngiimi mayɓe, mawɗo e pamaro, e ndarii yeeso jooɗorgal ngal. Ɗum maɓɓiti goɗɗe defte, ɗon maa ɗum maɓɓiti wonde deftere, waato deftere yonki. Ɗum waɗani mayɓe kiita dow ko ɓe ngaɗi, nonno ɗum windiraa nder defte ɗen. Maayo wurtinoyi mayɓe wonɓe nder maggo. Mayde e laahira fuu wurtinoyi mayɓe wonɓe nder maajum. Ɗum waɗani koo moye kiita dow ko waɗi, sey ɗum hubini mayde e laahira nder mbeela hiite ngan. Ngan ɗon mbeela hiite kanga woni mayde ɗiɗawre. Huuma ɗum tawaayi innde muuɗum e windii nder deftere yonki. Ɗum hubinimo nder mbeela hiite ngan. Wahayu Yahaya surawol shappande didi e go'o. Ndemmi yi'i dow kesum e leydi keyri, gan dow arandejum e leydi arandeeri majjiti, maayo ma wala ko seɗɗa. Ndemmi yi'i gariri shenindi wato Urushalima keyri e ndi jippoyo daga dow, daga to Allah ndi siriyama bo bangaado mo'itiniido gan gorko muɗum. Ndemmi nani wonde hononde shembinde daga joɗorgal laamu ngal e nde wi'a, raɗɗum to Allah joɗoto e wondi e yimɓe, o joɗodoto e maɓɓe, ɓe ngartay yimɓe maako. Allah e hoore muɗum wonday e maɓɓe, o wartay Allah maɓɓe, o moytanayɓe fuu gonɗi maɓɓe. Ɗum bo fuɗɗitata ɗum waɗa mayde ko wannaare, ko bojji, ko torra, gan ko ɗume ɗum ndenno ƴaɓɓake. Sey jooɗiiɗo dow jooɗorgal laamu on wi'i, jooni emi waɗa ko ɗume kesum. Ɗon maa o wi'iyan, windu ɗum ɗon gan haala ka'a ɗum goonga ka tabbutuka. Nden o wi'iyan, ɗum heeñi, min woni Alfa, min woni Omega, waato fuɗɗoode e timmoode. Fuu nanɗo ɗon kami hokkaymo ndiyan caahu daga to ndiyan yonki ɓuliroyta. Fuu keɓuɗo jaalorgal heɓay fii ɗu'um fuu daga to an. Mi wartay Allah maako, kanko o wartay ɓiɗɗo an. Ammaa gooduɓe kulol e nyaamooɓe amaana, e kuwooɓe kuugal kallungal, e gaɗooɓe warhoore, e gaɗooɓe njeenu, e darnooɓe, e mawninooɓe gunkiiji, e fuu fewooɓe, ɓe fuu ɗum nattinayɓe mbeela hiite kibiritu, kanga woni mayde ɗiɗawre. Sey go'oto nder malaa'ika'en joweeɗiɗo ɓen wari, ɓen ɗon jogiiɓe tummuɗe joweeɗiɗi keewɗe monnere Allah cakitiiɗum. O wi'iyan, woroy mi holloyma ɓangaaɗo debbo karoori ndin. Nder wahayu ɗum malaa'ikaajo on hocciyan yaariyan dow wonde hocceere towde naa seɗɗa. O holliyan Urushalima gariiri shenindi e jippoyo daga dow, daga to Allah. Gariiri ndin e woodi teddungal Allah, e ndi ɗelkitoo bo kaaƴe ɗelkitotooɗe ɗe sheede, bo jasfa, e ndi ɗelkitoo bo daaroggal, e ndi woodi mahol towngol e ngol filiindi, goodungol dammuɗe sappo e ɗiɗi. Nden e woodi malaa'ika'en sappo e ɗiɗo paamanooɓe dammuɗe ɗen. To dammuɗe ɗen bo ɗum windi inɗe leñi Israa'iila sappo e ɗiɗi. Koo ndu e wuttudu e woodi dammuɗe tati, dammuɗe tati daga fuuna, dammuɗe tati daga hirna, dammuɗe tati daga fombina, dammuɗe tati daga woyla. Ɗum mahii mahol piliingol gariiri ndin dow kaaƴe sappo e ɗiɗi. Nden dow maaje ɗum windi inɗe lilaaɓe sappo e ɗiɗo ɓe karoori ndin. Malaa'ikaajo metanɗoyan bo e woodi sawru poondol ndu jiinaari, ndu o foondirta gariiri ndin e dammuɗe mayri e mahol piliingol ndi. Gariiri ndin koo ndu e wuttudu e fottidi, juutuki mayri e yaajuki mayri e fottidi. Sey malaa'ikaajo on foondiri gariiri ndin e sawru ndun. O yi'i ndi waɗii mil dubuu go'o e ɗarii jowi, juutuki mayri e yaajuki mayri fuu e fottidi. Ɗon maa o foondi mahol piliingol gariiri ndin. Towuki maagol waɗii jaaɓanɗe ɗarii ɗiɗi e sappo e joweego'o. O foondiri no neɗɗo foondirta. Mahol ngol mahiraama e goɗɗe kaaƴe ɗe sheede bi'eteeɗe jasfa. Gariiri ndin bo e jiinaari tandi mahira, e ndi ɗelkitoo bo daaroggal. Ɗum mo'iniri kaaƴe gaɗaaɗe ley mahol ngol e koo iri nde hayre nde sheede. Arande jasfa, ɗiɗawre safaaya, tatawre agat, nayawre emeral, joobre onis, joweego oore kaneliyan, jowee ɗiɗawre kirisolati, jowee tatawre beril, jowee nayawre tofas, sappoore kirisofuras, sappo e go'oore jaasin, sappo e ɗiɗawre ametis. Nden dammuɗe sappo e ɗiɗi ɗen ɗon ɗum lu'u lu'uuji sappo e ɗiɗi, koo ngal e dammugal waɗiraama e lu'u lu'u go'o. Ɗon maa ɗatal manngal gonngal nder gariiri ndin e jiinaari tangal waɗira, e ngal ɗelkitoo bo daaroggal. mi yi'aayi wuro ceningo nder gariiri ndin ngam Allah joomiraawo joomu bawɗe kanko e karori ndin ngoni wuro ceningo mayri. Gariiri ndin yiɗaayi jayngol naange ko ngol lewru ngam teddungal Allah yeynantondi. Nden karori ndin woni fitilaaru mayri. Yimɓe duuniyaaru njahay nder jayngol gariiri ndin. Laamiiɓe duuniyaaru bo ngaddanay gariiri ndin jawdi maɓɓe. Dammuɗe mayri bo maɓɓataake nyalawma haa abada. Nden ɗum waɗataa jemma nder mayri. Ɗum wadday koo ɗume ko wooɗi e risku yimɓe duuniyaaru nder gariiri ndin. Walaa goɗɗum ko senaaki nattay ɗum gariiri ndin koo bo gaɗoowo kuuɗe nefniiɗe koo pewoowo. Seyni ɓe ɗum windi inɗe mu'en nder deftere yonki nde karoori ndin. Kamɓe tan nattata gariiri ndin. Wahayu Yahaya suurawol shappanɗe ɗiɗi e ɗiɗi. Nden malaa'ikaajo on holliyan caangol ndiyan yonki e ngol ɗelkitoo bo daaroggal e ngol iloya daga jooɗorgal laamu Allah e karoori ndin e ngol tokka caka ɗatal gariiri ndin. Koo nduye wuttudu caangol ngol e woodi lekki yonki dimohi ɓikkoy sappo e ɗiɗi feere feere. Koo nduye lewru e kirima nde go'o. Haa ko lekki kin e huutinire ngam yamɗitinki leƴƴi. Ɗum heɓataa goɗɗum ɗum Allah laani nder gariiri ndin. Ammaa jooɗorgal laamu Allah e karoori ndin jooɗoto nder mayri. Maccuɓe maako bo mawninaymo. Nden ɓe ngi'ay yeeso maako. Kadi maa ɗum winday innde maako e tiiɗe maɓɓe. Ɗum fuɗɗitataa ɗum waɗa jemma. Ɓe ngannidataa e jayngol fitilaaji koo jayngol naange. Ngam Allah joomiraawo warta e jayngol maɓɓe. Ɓe laamoto haa abada abadin. Sey malaa'ikaajo o wi'iyan, haala ka'a ɗum goonga tabbutuka. Allah joomiraawo kokkuɗo annabo'en ruuhu muuɗum. O liloyi malaa'ikaajo maako holla maccuɓe maako ko waɗata naa ko neeɓi. Raɗɗum e mi waroya naa ko neeɓi. O barkiɗinaaɗo gaɗoowo ko annabaaku deftere nde e wi'i. Min Yahaya, min woni nanuɗo yi'i fii ɗum fuu. Sharel ko nammi ɗum, ngiimi ɗum, sey ndicciimi yeeso malaa'ikaajo kolluɗo yan ɗum ngam mi mawninamo. Ammaa o wi'iyan, taa waɗu non. Min maa mi maccuɗo Allah bo maaɗa, an e banndiraaɓe maaɗa e annabo'en e waɗooɓe ko deftere nde e wi'i. Allah tan mawninta. Nden o wi'iyan, taa suuɗu haala annabaaku deftere nde'e ngam sharel ɓadake. Ngel fuufii ɗum waɗata. Fuukuwoowo ko halli waɗa ka huuki ko halli. Gaɗoowo ko wooɗaa maa waɗa ka waɗuki ko wooɗa. Fuu gaɗoowo ko wooɗi bo waɗa ka waɗuki ko wooɗi. Fuu ceniiɗo waɗa ka jonde muuɗum seniinde. Raɗɗum e mi waroya naa ko neeɓi. Mi wardanay koo moye e ko waatante ngam ko waɗi. Min woni Alfa, min woni Omega, min woni arandeejo, min woni cakitiiɗo, min woni fuɗɗoode e timmoode. Ɓe barkiɗinaaɓe laaɓimɓe kolte maɓɓe ngam ɓe keɓa nattuki gariiri ndin. Ɓe nyaama ɓikkoy lekki yonki. Ɓe ɗum haɗi nattuki gariiri ndin bo kamɓe ngoni bonnuɓe ko'e maɓɓe e darnooɓe e gaɗooɓe njeenu e gaɗooɓe warhoore e mawninooɓe gunkiiji e giɓɓe fewuki koo ndeye. Min Yeesu, mi liloyi malaa'ikaajo an to mooɗon e habaru ɗum ngam kawte tokkuɓe am. Min woni fuɗɗoode Dawda e leñol maako. Min woni jaabiire hoodere subaka goodunde jayngol. Ruuhu Allah e ɓangaaɗo e ɓe mbi'a, woroy. Koo moye nanuɗo ɗum fuu wi'a, woroy. Fuu nanɗo ɗon ka wara. Fuu giɗɗo sey nyeɗa ndiyan yonki caahu. Min Yahaya, emi waggina koo moye nanɗo annabaaku deftere nde'e. To goɗɗo ɓeydii goɗɗum dow maajum, Allah ɓeydanaymo bone kalluɗum bindaaɗum nder deftere nde'e. To bo goɗɗo ittii goɗɗum nder haala annabaaku gonɗum nder deftere nde'e, Allah ittay geɗal maako nder lekki yonki e gariiri ceniindi bindaaɗum nder deftere nde'e. On ɗon ceydinɗo fii ɗum fuu e wi'a, goonga e mi waroya naa ko neeɓi. Amin. Woro Yesu Jomirao. Yesu Jomirao barkidina yimbe Allah fu. Amin.